저기 네 엄마
지니 X 66
나이스명과 고고팬다 니코팬데 코네세 마펜지 아 마네노야 완나쿠엔다 야시쿠포테제 카냐차기펜지 Baby, do you feel it like I do? When do you tell me? When you baridi? Ah, and I can do what you want me to. Kwa uwezo wangu, mina kuahidi. Asema nakupa moyo, nakupa figo, nakupa vyote vyote kwa mpiko. Mikuachana nawe kuwa single siwezi. Na ukicheka usiache 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 usiache
Gina Baby girl, my love, I feel it like I'm flying through the sky now. Yes, I'm flying through the sky now. Oh love, for this love, amazing. The good one now and back a final. Nigga now and back a final. You, me, us. Forever, you, me, us, together. Oh. Basi, nakupa moyo, nakupa figo, nakupa vyote vyote kwa mpigo. Mikuachana na wezi jingo siwezi.
Na ukicheka, usiache. Usiache, 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 usiache.